la 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 Unani bamba baby, kwazo na vochekecha Kinywaji kwa mukono, na kibeti kwa bega Juicy kwizi mademo na penda do na matalipi ya tunazo drama Ya dunia ni mengi sana, no commitment mama So nipe nafasi, nikupe mapenzi yangu ya kinuya Hallelujah, oh, we all love, nakupenda Tena nina imani sana Ushanitega, we all need someone Nakupenda, tena nina imani sana Ushanitega, ushanitega So make love to me No, 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 no Unconditionally, babe Unconditionally, babe Make love to me Unconditionally, babe Unconditionally, babe
Wakuishi na yeye Fata vijana utakufa mapema magonjwa ya meja Jina langu wani sasa lazima nile Nikikosa kula na wendo chakula ntakonda mazima And I believe Nitakuwa na wewe mwanzo mpaka mwisho And I believe
Baby
yeah.
We all in love Ushanitega, so make love to me
Make love
Unconditionally, babe Unconditionally, babe Make love to me
Unconditionally, babe
Unconditionally, babe We all in
love
Nakupenda Tena nina imani sana
Ushanitega
Ushanitega, we all in love Nakupenda Tena nina imani sana Unconditionally, baby, make love to me. Unconditionally, baby, unconditionally, baby.
Ali, Sauti Sol, East Africa, Tanzania, Kenya, Kigali,
Bujumbura, Kampala, Kinshasa.
Hey yo, Dar es Salaam, Dar es Salaam.
Napenda do na matalipi ya tunazo drama Ya dunia ni mengi sana No commitment mama So nipe nafasi Nikupe mapenzi yangu ya kinuya
Hallelujah
oh, We all in love
Nakupenda Tena nina imani sana Ushanitega Ushanitega we all need someone Nakupenda Tena nina imani sana Ushanitega Ushanitega, so make love to me
No, 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 no
Unconditionally, babe Unconditionally, babe Make love to me
wakuishi na yeye. Pata vijana utakufa mapema magonjwa yameja. Jina langu wani, sasa lazima nile. Nikikosa kula na wendo chakula ntakonda mazima. And I believe nitakuwa na wewe mwanzo mpaka mwisho. And I believe
baby,
yeah,
we only love.
Tanzania, Kenya,
Umaye,
Kigali,
Umaye,
Bujumbura,
Umaye,
Kampala,
Umaye,
Kinshasa,
Umaye.